hapa Dege kage ukabundi Oya wewe Baba yangu vya Hata utoke na dangote Hata ugeuke uwecha wote Ya nini kupena ngende Tinende kuroga Ya nini fosu nifende Tukazaliwa pamoja Mapenzi ni basa nyenge kupashe shoga Awezi kupanda embe lige kuota boga
Wani kuwachana shingapi Wachana begani Wani kuwachana shingapi Wachana begani Wani kuwachana shingapi wewe Kuwachwa begani Wani kuwachana shingapi wewe Kuwachwa begani
Shinanja. Mapenzi, mapenzi, uchezo chani wabule Wala nesigo sige nkafanya mizukule Leo yupo kwangu, kesho kwa juma Mana siyawezi mapenzi anauma
Kwani kuwachana shingapi? Wachana begani Kwani kuwachana shingapi? Wachana begani Kwani kuwachana shingapi wewe Kuwachwa begani Kwani kuwachana shingapi wewe Kuwachwa begani
Zabuni Yeah, anatumika yuko busy Achana nae, anadanganya na chief Temana nae, mana mapenzi ukaidi Wenye pesa ndo anafaidi oh, Wadada mjini squeeze wanapenda pesa Kama una watakupelekesha Tumana na chuna na unabora kuvesha Kama ufundi kakapeleka veta
Kwani kuwachana shingapi Wachana begani Kwani kuwachana shingapi Wachana begani Kwani kuwachana shingapi wewe Kuwachwa begani Kwani kuwachana shingapi wewe Kuwachwa begani
Shingapi